Urban music. Yeah, shishi mambo, 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 yeah, yeah, shilo lenga, yeah, najua utapenda kazi kila upande kokote na kwenda. Tunawachezesha lefa na piga kipenga, wamekaa wamejana wapiga chenga, tanta lila wametoka bila, wana panic so since na sila beef na pika miso stila tila, wamekosa dila na kuona tahira, na vaa good na look good kichwa pesa, understood, understood. Mashabiki halaiki, what's good, haha, what's good, aha, what's good, aha. Hey, maneno sitaki, sitaki kuchange mood. Maneno sitaki, sitaki kuchange mood.
Zoom, 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 na kujaza. Nimebuona kwanza. Jam, jam, kapereta, na kwenda jumi. Jam, jam, kapereta, na panda juu. Zoom, 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 na kujaza.
Shata, wanashanga, atuko juu, atunapa, kali, mistari, wale wanoko wape habari, yeah, wambie kama tuko tayari, hakuna noma kila kitu shali.
Zima washata, wanashanga, atuko juu, atunapa, akare, mistari, wale wanoko wape habari, wambie kama tuko tayari. I should've banged.